She's the Midunda.com.
Mamba kinsi dia me ho pray. Riziki kinsi via hypotay. Nacho shata dia kito KKK. Une sheku jaribia tu I say. Mamba kinsi dia me ho pray. Riziki kinsi via hypotay. Nacho shata dia kito K. Une sheku jaribia tu I say. Chaka zote kitimba si toki te. Najua sa gode na linda poti ko bie. Napata noti na chimba pochi si che. Cheesy bots in a bimba copy Zimbo once no care, twice me go way. Cut my cash to spray, once no fuck me. Ish kila siku kando last day. Ipo siku chapo sawa kwanza past J. Pambana na ziki pesa ina say. Woki sema hailipi yule ina mpay. Nataji noti star antokeleze. Dance with Biggie like a sport car antosheleze. Hey. Mamba kinzi dia miho pray. Riziki kinzi bia hypo tay. Nacho shada dia kito KKK. Uneshia kujaribia tuwe say. Mamba kinzi dia miho pray. Riziki kinzi bia hypo tay. Nacho shada dia kito K. Unashia kujaribia tuwe say. Mapiga visu sigiri nyingi no not check care. Skoni issue hauna la msingi au chakwe ze care. Hauna la msingi wala la check care. Hauna la msingi labda la best don't bear. Naendekeza figisu domana we dele. Pende mabifu wewe kupende say. Najitenga statu karibu wala statu gay. Statu kwaribu kakwama utaki so gay. Kiona bana kijana mchana ele po pie. Na wakika kwa gizo jomba ni gay. Say, Riziki to Molana Naso Pe, she, the Tegame and a mamma miso, hey, baby. To Piana Lava Massipendele, Kuto Piana La Ana Hatu Jombe, Tuna Pigana Maspana one every day, Tuna Katana Hatu Tempe, hey, Mamba Kinsey Dia Meho, pray, Riziki Kinsey be a hypotente, let your shut the Dia Kito K, Unisha Kujari be a two, I say. Mamba kinzi dia meho pray. Riziki kinzi bia hypotay. Nacho shada dia kito K. Uneshe kujari bia tuwe say.
Jizimidunda.com.